la DJ Jim Malo. Ankushadi.
Exclusive from Amplify.
Choka ndala mai.
$5 on the beat.
Iwe, na winga isapa upopoke. Ngolefwa beauty sopoke. Mafoto ni kuno notu kwen tenke. Ankushadi wabako.
Hey, Joe Candara Mai.